Here we go again.
Yeah, ezingqoke sibanazo xa sisithetha over the phone. Ndiyathemba unoze undixelele ukuba it's over the phone, cause over the phone. Bengicela nisendele inozi nebooty pics. Nayazi nazo neentloni, but these are the things that it would do for me. Yazi, ndicaphukele into yoba sithethe ngee-ex zethu. Ungandixelela andimuvanga on, qha ndicingele ixesha lethu. Yeah, ndiyayazi laparisa kufowunela, but ngala mini sasikwi-BNB etown, nami ex yam yandifowunela. Zange ndikwazi uyichola, but ophinda wandifowunela ndipha kwibalcony. Ndicela uxolo, but ndayichola, just to ask her what she wants from me. Zange ndikwazi nokwazi ukuxelela, qha ndashiyeka ndi-confused. Like, why izondifowunela ngoku xa sisandukulwa ngumusi? Ndaye ndasola ngeento ezininzi, but everything happens for a reason. Ngxaki smove on faso, bobabini abayibhilivi. Inkosi ngondinika ithemba, emehlweni akho ndabona ithemba. Ukhethe mna ndakhetha wena, ndikuthembisa ndizokokela.
Standard sami cause impuze, don't wanna give you no excuses. I promise you the one for me. Man ujonge sibunzi, khawuya kundifanisa nesithubi. You should know by now that I love you. Standard sami cause impuze, don't wanna give you no excuses. I promise you the one for me. Man ujonge sibunzi, khawuya kundifanisa nesithubi. You should know by now that I love you. Girl, I do. Know by now that I love you. Yes, I do. You should know by now that I
the insecure and the weak, and I always overthink. Ex yam is not over me, and you might not be over him. But I'm working on myself, nzama ukutrusta every day. Ndiyazi sikwi same page, nxa iattention endiyifumana kwezi way. Ezi way azinguwe, ezi way azisoze zibe nguwe. Ezi way kudala zislide, angakubonisa iDM zam uzifunde. Yima xa ucinga ezi way zingakhona ifo brava ngayeka ucula. Ezi way only send me messages xa zibona ingoma yam ibhuma. But enough ngezinto eziphambeneyo. Amarhewo wafundiswa ndim, ungaphinde uthi zange ndikwenze le nto. Yazi into yakho ihlale samunsithando, acinga ubhutshi nemistress. Nothukwa xa sifaya sobabini siyothenga ikota phanga ku-BM. Noba sekusithwani, you wouldn't even curve me. If sasingadibananga i-gardens, wawuzondityisa kube kwi-first date. Suyiphika, suyiphika loo ntsho ngesibunzi. Ah, yeah, whatever. Cousin Puzi.
Standard sami cousin Puzi. Don't wanna give you no excuses. I promise you the one for me. Man ujonge sibunzi, khawuya kundifanisa nesithubi. You should know by now that I love you. Standard sami cousin Puzi. Don't wanna give you no excuses. I promise you the one for me. Man ujonge sibunzi, khawuya kundifanisa nesithubi. You should know by now.